nimeona, baraka zako nimeona, mkono wako nimeona.
Sina God, mini sauce. Mfuwa sinaye God, ndio boss. You are Christ pale kwa cross. Neza smile acha bila lip gloss, bila dental floss. Cause amelipa my prize. I'm in funza life ni mosmos. Patience ni a blast, fear na oppose. Courage ya propose. Situations imekuwa sticky kama glue. Troubles kushkana kakiraka na glue. Na move slow ni kana cheki nyasi ya kidero iki grow. Mabeshte kunihepa sina 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 crew. Na kosa pa kupenya sina 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 clue. Lakini God amekuwa inadi so true. Na ka echo did I fear no evil. It's true from above amekuwa aki cheki from a view. Every step ame come through. Na ka echo did I fear no evil. It's true.
Tendo wako nimeona, baraka zako nimeona, mkono wako nimeona.
Yume nchua umwere. Ata ni mess God wa ujanisare. Umekuwa area kunyoko wako hatare. Ata bila mbegu ya kanyare. Life umenipa bure. Na leo kusema thanks niko tayare. Cause ata bila sembe au kunde. Na shiba his love sina maunenge. Nangara Ankara tuni mavitenge. Niko easy satisfied sina tabeza mende. Na with God nasimama strong kamugabe. Nina big smile kalari. Nina God na city style. Nasima thanks men pakibali favors everywhere kila pahal. Kila pahal.
Tendo wako nimeona, baraka zako nimeona, mkono wako nimeona.
Instead give thanks every day. Kawili pol vigele gele every day. Siwe stingy na praise every day. God thanks many help ku handle hizi temptation. Nipa humility, satisfaction. Kukua area nami, protection. Clean air na breathe, ventilation. Mapepo umetoa, eradication. Nashukuru God receive appreciation. Nina big smile kalari. Nina God na sit with that. Nasema thanks men pakibali. Favors everywhere kila pahal. Favors everywhere kila pahal.
Upendo wako nimeona, baraka zako nimeona, mkono.